Now, what did he and go DJ Yam the Japa recommend Taji Chapan the Tatiki Baru Jumot and fulfill the comment on Marhama Janga Town, Domasinajit and Godi Ayuba Mustafa, Naniko Kibarujin. To end the Nibi and the region Agadez, Ipe, Wuromo, Mbi Injeti, La Gartiro, Bolun, La, or how to go lead it. I could have gone to Niger, a so gay lady, America, Mingartana on Domajum. Hanokandata fila su mayere de du annanan komodibo baji toto famini nimbe bembauta su made yottinde du lewru no ba yobirde su mayere mudun yewtere men pidino yartana en tende agadez do fila groupe maji robe wonji tobe bibba watirdi wadde dum goddo kori jamirta ma yerno kalino den chagalni de gomnati Niger wartino bolun labi hauta golli didde do filla soge regal hakkunde leydi Niger e America ton agadez so compagnie sogeji America jo onno illu dubu ujinaji didi e sappo e jeegom bibbe wurango mbino belti e gol lawo lamu gol gomnati Niger hoji Musa Mamma yottide wabbe ma
réalité c'est une force de gonga so geji di enden ni garana jebude nokkuje de enden himbe jonde mabbe dan enden sa dornan tan waddan himbe nokkure du non de himbe jarada baaji mu ndurode idun hada himbe durode to wiude so geji di enden dilla miden jokki gadam mido watta du dane yada himbe hubere agades de enden o watta be burto be jama jam jam so geji di enden dilla be jada du hese seder ma
agi disi pour faire partie donc ces gens là
c'est annonce là
habaru o hunde non ko min ni beldum sanni yaha warta avioji mabbe hunde non ko torami sanni min gaddam ballaga amin yaade to horebe leydi
jere inshallah
on est pour mais à condition
miden jokki gada majju amma CNSP e gomnati du no kani non joddinde dabareji ko watta dillol sogeji di enden ni gadam to sa donnon go heb gam min gi ileede to sogeji di enden dilli gada dilludu majji sa donna he
insécurité qu'ils ont créé
nani bi en chagande bola tinubu horejo leydi Nigeria andino mabbitol kero leydi mu hautade e Niger e hala kakalten ka Nigeria mabbiti kero leede mo amma hedde Niger kan woni mabbitayi kero mudum fahande bandimin Asuman Musa Arzika ye yewtide bibbe leydi Niger wonbe to endan komni faminirbe hanoni
boda ga henan
masha Allah gel pittama far leydi Nigeria himbe no jahan warta der leila do labi dem pittama se jomu nay dilla yonay sey jomu tokka labi cuudi hande jiddo fu yaha illeila Nigeria fitti kelim mi don gada luma ko amin no min jidiri sa don nan fu woni wala haru Nigeria amma Niger woni fitte kelim fahinda
in ka zaka illeila ba zaka kiwa ta daji ba
dama shi abu lamari Allah waddi Allah kashi ko waddi musulmanci wala ku fero diri chaka Niger e Nigeria gan wala ku fero dira chaka bi Niger e bi leydi Nigeria ti enda handen Allah waddi kantul majju sani himbe jettam lewru suma yere tawade sani himbe beyda duade to gacce den deke do neddo fu Allah waddi dum Allah waddi dum musulmanci
e do kita
hana konata filla sumayere ndi mbi en der wakati lewru mundu nimbe gere hewbe mbawta sumade timmindenu dum do gam batte alle sababuji kewdi amma gan yobude sumayere den no yamira jomun nyamna nimbe chapande jeegom be ngala bawde yeru no modi babaji todo Mustafa Muhammadu faminir bandimi Rafika Ata
dalle ka u se extrem
de rafi jam wawa accude neddo sumade no wawi ittude mudduri nyamnude talkaabe chapande jeego e kejora du luttina balle de neddo sumaki neddo sai haba annemu wi'a ya Allah mi wawa sumade mi si ake mido hidi amma mi wauta ya Allah mi itta mudduri hanono biirda dum amma mudduri di enda ittul mayri der nyamri lobbiri neddo wadata dum dilato du nyamri di neddo fota neddo wi'a say mawuri mi ittoita muduri andi enda ga mawuri de wari kandu sumayere waranno muduri di enda muduri sumayere hitane den mido nana wobbe no bi'a say mawuri amma himbe to kedo say mawuri on enda dum wadirta ko no enda
san se fait pas
say kote to enda der region di fatolati hitande hikande lewru sumayere dum fotondiri e chaada nane fingurdan chatudan kambe rafi nyamdu yade to nimbe be ngala bawde bibbe leedi Nigeria ferobe tawabe der jiporde wi'etende awariti no ngatta dande yade e gomnanti e alsilamebe ballira be nyamdu nani ko be mbimani Musa Domaj
yanzu kaman wani
andan ba gauri di himbe koma wadude kumtari ya daki dene ko neddo sodade saidin taurama nera ujunere e kemi joyi sukkardu nera ujunaji jeegom eterde mun taweti de gonga miden tawra sadornam sey ni Allah ya fumi hande suma yerede enden ni himbe hewbe ummaki jehi umura dilli acci baraje umura mu en wuro gam ba feccere cede umura mabbe de enden be itti wallirde be kejoray Allah tan andi baraje de be keba
ya fina tafiya umaramma
hande o minen himbe leydi Nigeria wadi lebbi nay ko min kebayi ballaga o en jeegi goduddo sembe fu wallami gam hikka min kebayi remude
non ni bi en ciagande dum wanno nyaloma mubbo jogade sumaare ko fotondiri e wulwulo dum hunde non ko lati no buita ndiyam bandu neddo dum sabbe benedu bandu no yidi ndiyam ko mojjenta dum docteur Abdurrazak Bello jon andal do nyamande famini nimbe no ngatta ko dan ndiyam warte bandu neddo Hassan Nour Abdurrahman yewtide makko
pour compenser les pertes d'eau en 8 pas
sa nitone hidi hebita diam andu ko jeccani dum gal nyaloma sumayerne no hani gada humtari nitto yara litreji diam ko dudi amma fa dum heba nafude bandu nu handa nitto yara diam dan gaba go no hani del jamma on tawa jomu nera diam dan sedda sedda handa du jomu yara jiji gal nokko diam dan jerde jiji no wodi amma handa duda gam donka dum beydata no hani himbe jara na nyama ibbe le e godu diam misali il pompiter en ko jonga no buri ko haga e neba
oui allo plutôt que la forme frite
nani lekki biyeteki senga sanga tawaki der leede sahel misali mali niger e senegal no lekki non nautorteki yade to bibbe leedi niger sanne fudu le wakati suma yere o buri dum du kulle kewde woni ko kina firta bandu yeru no madam Masoud Khadija jo andal do filla nyamande famini Rafi Abdullahi Fahand
le kinkiliba e tuutulize
sanga sanga ho no wawnyine yare ganto neddo betu diam makko ni no waggindina redu neddo der suma yere neddo nawtoro diam sanga sanga wadude kumtari mum ko wodi non no wodani kellal sanne no wodani heere no wallira heere de enda wadude golle mum lotude kiyam bandu neddo sanga sanga ho no nawtore du fahanden sawrude putti ha ko hecce ko takkete do futterde diam makko du no nawtore mu inde gasa ho
il apporte de la brillance aux cheveux.
Kotente enda nder commune Kirozerine région Agadez nder wakati ono bangeje godde tawdete sadorna rafindiam jartedam bandimin Amina Ide yehi nder bangere Azuru to yewtidi e bibbe wuro wobbe wattube dande yade e ardibe hausu commune e région Balliradu
min gadi ko wata dubi tati ko mi don godi rafi diam der wuro ngo hikka duda to min jehi te fude diam sai be diwa min mine tukabe amin gam Allah e pabu e garbe gattanami ba pompiji tati no der wuro azuru Allah wattu barki kasan der lewru sumayer ni ko humpirta sumayer duda no tid anami
da zamu shama bamu
da sharuwa tiro mu abun
rafi diam tiro handen ko wonno torra himbe no fudu misali der sumayer de en gam ba diam bayrari sa himbe torrake den ko keba
romaser ke take samus
wallahi har ge wono
wallahi rafi diam dan ne hidi warami mi don jidi himbe ballami e keba namin diam don ka kan hanta to min jeyi ta fudu diam dan fu sai samin diwa filade diam dan no hada basu ka be amin yade lekkol
si kanda mo ayan lekkol
gambatal e durbidide e njolaaki nimbe duduki der mayo gaya wadi kolamido leedi wuro ngon watti dande yaade e bibbe wuro kinno e sukaabe mu warobe mayo lotade kettinenane ko biyetedo Ruman Musa Gani lamido leedi gaya on fammini bandimin Fadel Aliou Doumaj
borkulga be kanso dunga furo
neddo fu no andi ko guleki fuddi hande dum sabi miden gatta dani himbe kakkilu kakkilanu cukabe be gam boye ko cukabe jo na jeegum mayo go nyami dum en dum ko wela heberna Handen dane maayo go enden jama are tawa dum denne de ni himbe gi'i rewbe gardi cukabe mum en dane makko e poda hakkilo rewbe be en cukabe fudu misali a hibe deni gari wulade gadani hakkilo mi noddan dum jo en bangeje den en dam min kawra yewtinaade no wadi mi haldan do mobe fongo maayo go enden ko watta sadakaaji kanaadi gadeede fu gade jam e hakkilo
hankan himate kan ganan bore mi gorbani
nani mbiye mbatulawal sappo e tataɓale fijoji pirtorɓalli leyɗe afrika fuɗɗa kena jeetati lewru mars ha to a nogay e tati muɗu to Accra leydi Ghana kanƴum waɗi ko mbiyen hedde fijo pirtorɓalli wiyetego Taekwondo ɓiɓɓe leydi Niger kena keɓi tammaje Darja kanƴum woni ko mbiyeteɗo Abdourazak Yusuf Alfaga o heɓi tammal Darja ko kange yaade teddirka ɓuruka kiloji capanɗe jeetati e jeɗɗi nden noon ko Maharana Tijani kando ka heɓi tammal Darja ko kange yaade kiloji teddirka kiloji capanɗe joyi e nayi nden noon Mansour Mamman kando ka heɓi ko tammal Darja ko kireri yaade teddirka ko yottake kiloji capanɗe jeego e tati yoka sangarta yewtere meɗen pindino rewɓe waɗoɓe gollal won ƴitol kullentereje waɗude ɗum ñamri ɓe waldeyere commune na waldeji commune Agadez yaade mbiyen coopérative muɗum keɓi ekkintinol dow filla won ƴitiggol are ɗen moɓude ɗe faa ɓoya kamɓe nde ɓe connino ɓe gaɗirta ceede ɗen kettine nane ko bandi men Anice Karim yew yewtidoy e ɓe rewɓe to majju
Agadez rewɓe capanɗe joyo wonƴitoɓe ñamri waɗa kulle ko gaɗana ekkintinoji rewɓe ɓe enden ni nder ekkintinore de keɓi ñeñude ɓe kokkama duni fa hannden are jamani gollirteɗe ɓe moɓira kulle maɓɓe ɗe enden to bonu ɓooya no nawtori rewɓe ɓe enden gaɗanama ekkintinoji dow hawju ceede Mariama Goumour ardiɗo fedde rewɓe ɓe enden
pamin balla rewɓe far golle baylitol kullentereji maɓɓe gam Allah e ɓeydorol andal e guineji wallirteɗi iriko yorninta guineji firgo e machine ko nikata e kujje ko hawjata guineji maɓɓe e noɓe kawjorto ceedi maɓɓe ko ɓe keɓata gaɗa sonnude guineji maɓɓe koro ɓeydanol andal ngal woni min ekkita rewɓe fa kamɓen du ɓe ekkita woɓɓe ko watta kamɓen du ɓe keɓana fa nder mum
rewɓe ɓe denno ni laabi abadaji moɓude ñamri nawtortono amma hannden koɓe keɓi ekkintinore de enden e are jamani ɗe ɓe keɓi tammude yarude yeeso golle maɓɓe ɗe enden e heɓude barke majje du sanne nani ko woɓɓe maɓɓe mbi
koro ɓeydanol andal ngal won ɓe ekkitami dabariji moɓol dow guineji komin awata ɗo nder leydi Agadez hano iri ko awete nder dabbune yaade ceeɗum ko watta to ɗum halka e kollimin du dow filla ndumo no e niɗɗo hawjirto ceede muɗum fa woɗa
nden munno komiɗen golla miɗen tampa saabu guineji gollitirɗe woni min tawraka gandeni ɓiɓɓe awatirde ɗin taƴama sawi to ɗum resira balɗe ɗiɗi na tati ko yoora amma jonɗo ɓe kokkimi are ɗe min lirirta sa gaari mum noon kullentereji amin ɗen joora
sigila o waɗande rewɓe ekkintinoje yarete yeeso nder lebbi garoji to rewɓe cakantaraji région Agadez gon waɗoɓe iri golle ɗe enden gaɗanoyte ekkintinoje ɗe enden e keɓa du are ɗe ɓe gollira
ɗewonte kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde ɗo endan dande studio kalangu kirte to jahirte
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu ala sara yande joyyi dow radio ji ɗi gollititto e whatsapp dow lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗiri
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu jooɗa kaalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu jooɗa kaalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
e alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fo fotten faada studio kala ngu yaado leydi Niger